Ayo, si ete de double ID.
Fige wanekana hata kwene baibui Mchova kipewa hilo zigo hainui Chungu cha moto bila fundi hawipui Wachina wanaleta mbolea haujui Minalipenda likiwa so natural Au likizugushi wabikogo ya kanga so cultural Mchizi na kuwa busy mithile Babylon Nasuuzo mwili macho dumb Hadi roll Bonge la kalio Mapedeje wanamwaga bonge la salio Natetema mwili likitingi Chicago Na chendi mbali kama liki katishaga Wo. Zawadi ya kudumu ni kubarikiwa Wo. Hata ujirembe vipisi tunatazama Wo. Sura hata mbuzi anayo ila sasa Wo. Hata ujirembe vipisi tunatazama Wo. Toto limejaa kama limeficho city Usiombe liki katika makirikiri Huto cheki popote chini ya kiwili wili Udenda utakutoko tasema you gone get it Linavocheza limejibeba linajiweza linavonesa linapoteza Linawatesa wanavokesha kulisomesha kulisebenza linavotega Juu kama nyigo chini container Kitaa macho ya nanasa kama antenna Duka la vitu limejaa vema Haya mambo ya mamisi wala sina ham tena Lina afya kibao likikatisha kwa madingi nitalaka kisa Wo. Zawadi ya kudumu ni kubarikiwa Hata ujirembe vipisi tunatazama Wo. Sura hata mbuzi anayo ila sasa Wo. Hata ujirembe vipisi tunatazama Kila nikiona haya mambo mima wenge kichwani na chombo hewani Na waza nitakuwa jerubani mashindano ya kiwa haini silege dimpani Napenda likienda Napenda likirudi Napenda likilala Makusudi Kifudifudi Likitembea pata shika mpaka sifa utasema la katika Kila kukicha majogo yanawika yanaita ila kisa Linatetemesha la zaida transforma na sijui tutapona Bonge la goma kulipiga wenoma limewamba kila kona Zawadi ya kudumu ni kubarikiwa Hata ujirembe vipisi tunatazama Wo. Sura hata mbuzi anayo ila sasa Wo. Hata ujirembe vipisi tunatazama Wo.
Whoa.